Menishinda tangu bedu liniacha. Jua penzi lako kwangu kama sali. Linda bila wewe maisha kwangu tabu. Sioni kama baby nitaishi bila wewe. Kwani wewe wanifanya nichizike michichize. Baby angalia tuliko toka nimbali. Vipi wengi wao waseme hetu nitenge. Baby fikiria tuliko toka nimbali. Lakini ninachotaka tuishi mina wewe.
Nataka jibu langu mami la pekee. Nijue kwamba kama hanuna nipenda ma. Isiwe tu kwangu napoteza wakati ga. Ikiwa hivyo jua hani nitaumia. Nataka jibu langu mami la pekega. Ijue kwamba kama hanuna nipenda ma. Isiwe tu kwangu napoteza wakati ga. Ikiwa hivyo jua hani nitaumia.
Every day, every time, minaka nikiwaza. Mawazo joho yako yanazidi sana baby. Mengu tuya wona baby tukiwa pamoja. Ra na shanga, mozi wako na watoa. Heri vumilivu, baby gari hula mbivu. So wahenga ulivosema. Vipu sisubiri, tulembu sisi pamoja. Hani wanitisa kwa sababu sijiwezi. Mina humia, ninateseka jia. Sikia hii, ha.
Metu livyo sema baby girl unanipenda. Nikipe ulichofika kwa sababu menitenga.
Nataka jibu langu mami la pekega. Nijue kwamba kama hanu unanipenda ma. Isiwe tu kwangu napoteza wakati ga. Ikiwa hivyo jua hani nitaumia. Nataka jibu langu mami la pekega. Nijue kwamba kama hanu unanipenda ma. Isiwe tu kwangu napoteza wakati ga. Ikiwa hivyo jua hani nitaumia.
J Black Double V. I'm still here.
I'm a fire on your cousin. I'm a baby.